Caribbean, Caribbean girl, Caribbean.
Beat Records material, baby.
Caribbean, Caribbean girl, Caribbean.
Cologne, harufu yako Cologne. Cologne, nitaji tena Cologne. Cologne, jasho lako Cologne. Cologne, nitaji tena Cologne.
Caribbean, Caribbean, Caribbean.
Mama, suhuri, suhuri,
yeah. Nilikwambia ndoto, nikakwambia msoto, nikakwambia nilipopata, nilipofunga goli, na sikuficha nilipokosa, niliposaga soli, na ukuwai kuchukia wala kuwa sorry. Mama zuri baby, una busara crazy, ni vizuri atazuri atarisi mpenzi. Na baba zuri baby, mina utu deadly, ni vizuri atazuri akirisi mpenzi. Kwa wote wanafiki sini Boko Haram, umbea wakileta wape sura sanamu. Ujumbe siandiki mana sina kalamu, kilio wamesubiri tumeleta karamu.
Cologne, harufu yako Cologne. Cologne, nitaji tena Cologne. Cologne, jasho lako Cologne. Cologne, nitaji tena Cologne.
Caribbean, Caribbean, Caribbean.
Jo, Caribbean.
Mama, suhuri, suhuri, suhuri.
Caribbean. Yeah. Ayo, lengo langu nataka uzibi mwanya wa mapengo yangu, ili nibadili mienendo yangu, ni wewe ni kufanye kuwa tendo langu, upendo wangu. Kama una ugua mamistoki, napiga pasi na fua na mischoki, juice baga na cheese kwa mishkaki, natoka shavu kwa baby so six packi, naringa paka mademwa na nishtaki, kitambi paka machizo na niswaki.
Caribbean.
It's me my nigga, with you my nigga. Mina we ni wana sana baby, you my nigga. Nikki is the boy with the flow. Rome takatifu ndani atuongoze Allah. Promise, taratibu ntatimiza promise. Nikki wana kukisi kumbuka promise.
Caribbean, Caribbean, jo karibu yangu. Caribbean, Caribbean, jo karibu yangu.
Cologne, harufu yako Cologne. Tena Cologne, Cologne, jasho lako Cologne. Cologne, nitaji tena Cologne.
Caribbean, Caribbean, Caribbean.
Jo, karibu yangu.
Mama, suhuri, suhuri, suhuri.
Jo, karibu yangu.
Suhuri, suhuri, suhuri.
Jo, karibu yangu.